Enensisi ya fe Fena tuita mubuisi Abali wo banji bavawo Fena liye kubo Manyanti mukutia mukama Mwemusibu kama gezi Baibuli egamba ntio mugwagwa Ya gamba ntiteri katonda Negomba nyomu bula mubwange Nebwendi bankadie Nsigaza mafuta gayimba Agasinza katonda Obulungi nechisa Omukisa nokuganja Obuvumu nobuwanguzi Bigende nange Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Mucheba tucho ayi mukama Mwentate ena kuzange Kubigerebio ayi kabaka Kwenjege solu baluange Omukisa gwa Ibulayimu Okukiriza kwa Danieli Obuwanguzi bwa Yoswa Bibere nange Amafuta galoni Obuvumu ngo bwa Daudi Obunabi bwa Eliya Bibere nange Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Nsonyiwe abansobya nange Mfulo mukutu Omukutu ogwedembe Ntabaganye nemo kwa ukanya Njagale nemo kuwalana Onkumanga malala Nesiswaza linyalio Onyambanga mukama Malaika otata nkume Kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu